ethwaleni Sphinde sethi sechitheni Mhlambe ingavuka Ese sethi sochwaleni Sphinde sethi sechitheni Mhlambe ingavuka
Yeyo masimathi sochwaleni Ingavuki mizoba
Ingavuki mizoba
Yeyo masimathi sochwaleni Ingavuki mizoba
Ingavuki mizoba
Yeyo masimathi sochwaleni Ingavuki mizoba
Tatu tando, esin ni wutwala, esin ni abana.